Liberia jamanadenw ka kɛlɛ fila minnu lakɔnen don u ka juguyaw ni denmisɛnninw ka sɔrasi ka baaraw fɛ. Olu ye mɔgɔ 200,250 faga san 1,989 o ni 2,003 cɛ. Hali ni diɲɛ ni jamana kɔnɔ ɲininiw kɛra, Liberia ma mɔgɔ si kiritigɛ fɔlɔ kojugu minnu kɛra nin jolikɛlɛ ninnu sen fɛ. O min bangera mɔgɔ faga, farikolotigɛ, muso bingani ani mɔgɔ fagalanw ni adamadenw yɛrɛ dun ko walew ye. Sena n'o ye sanfɛ wasabulon ye, ye tarata don dɛmɛ don sariya sun dɔ la min bena kiritigɛso dɔ sigi sen kan walasa ka kɛlɛ juguya ni sɔrɔko juguya kiritigɛ. O kɔfɛ wasabulon duguma jɛkulu ye kalata k'a dabɔ kalo tɛmɛnenw. Wasade 28 ye wote kɛ, kelen ma wote. Wote kelen ma kɛ k'a sababu kɛ jɔyɔrɔ lankolon ye. Sisan o sariya sun nin bena sigi dugumaso la walasa ka sɔn fɛn caaman yɛlɛma ma sani a ka ci jamana kuntigi Joseph Boakai ma walasa a ka sɔn a ma. O kɔfɛ sariyasun dɔ bena labɛn ka sɔsɔli kɛ a kan wasabulon bolofara fila bɛɛ fɛ. A ka kalikakan sen fɛ janvier kalo la, Boakai y'a jira k'a ka fanga bena sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka kɛlɛ juguya ni sɔrɔko juguya kiritigɛso dawuli minnu ka kunkan baarada be kɛlɛ juguya ni adamadenya juguya juguw kan.